We have been given a whole chapter to read.
Sinikwe isahluko sonke ukuba sisifunde.
It really says it all.
Kwa ngenyaniso, kukuthetha konke. Nabana okubhekisela enhlizweni oku kubhalwe kuko. Kunye nalowo kubomi bakhe kubonakaliswayo, akasenandi ukuba abe nexhala ngayo. UThixo uthe wamkhathalela.
We are shown the way right at the beginning.
Siboniswa indlela kanye ekuqaleni.
Not at the end.
Hayi ekupheleni. Kodwa ekuqaleni. Kwaye ithi apha.
I beseech you therefore, brethren.
Ndiyaniyala ngoko bazalwane ngazo imfefe zikaThixo. Ukuze niwazise umzimba wenu njengedini eliphilileyo. Lingcwele. Elamkeleke kakuhle kuthi inkonzo yenu yasengqondweni keleyo. Ekupheleni komqolo wesibini ithi,
what is that good and acceptable and perfect will of God?
Ukuze nikucikithe into okuyiyo ukuthanda kukaThixo okulungileyo, okukholekileyo, okuzalisekileyo. Idini lidini.
And we need only think of Abraham.
Kwa isidinga nje ucinga ngoAbraham.
Isaac as a sacrifice.
Othe wabingelela uIsaac njengedini. Inkosi ithe kuye, thatha unyana wakho omthandayo uze ubingele umenze idini. Waze wathi kuye, bingelela ngaye entabeni ndiya kubonisa yona. Ntaba kwakuthiwa intaba yeMoriya. Abraham waphuma ke.
In this obedience of faith,
ngokuthobeka kokholo,
which is always connected with a sacrifice,
okuhlala kuqhagamshelene nedini, kuhleli isithilelo sentando kaThixo. Kungekho oku, yonke into kukuzilazila kokuzicingela kwaye iyaliphosa inqaku lenyaniso. Masikufunde.
It is probably in Genesis 22.
Mhlambi ikwi Genesis isahluko samashumi amabini anesibini idini estesaljonga amatshela amaninzi kodwa dibana kakuhle nelizwi lithi yazisana imizimba yenu njengedini eliphilileyo. Abraham wayobingelela ngo-Isake. Sibizelwe ukuba singabingeleli ngomnye umntu kodwa sizinikele ngokwethu imizimba yethu intando yethu yonke into yethu kuThixo.
So that he can do in us.
Ukuze yena akwazi ukwenza ngaphakathi kuthi nangathi oko athe wakumisela ukuba akwenze. KwiGenesis sahluko samashumi amabini anesibini ithi kanye kwisiqingatha sokuqala, thithatha unyana wakho, unyana wakho ukuphela uIsake omthandayo, uye elizweni laseMoriya, umnyuse khona abe lidini elinyukayo phezu kwentaba endokuxela yona. Wenza njalo, wamisa, kwaye inkosi uThixo adibana naye. Emva koko sifunda
something else took place on the same
enye into eyenzekayo kwintaba enye.
Second Chronicles.
Izikronike zesibini isahluko sesithathu. Suka kumqolo wokuqala. Ncwadi yesibini yezikronike isahluko sesithathu umqolo wokuqala. USolomon waqala ukuyakha indlu kaYehova eYerusalem.
In Mount Moriah.
Entabeni yeMoriya.
The Lord appeared unto David.
Apo uYehova wabonakala khona kuDavide uyise. Endaweni awayilungisayo uDavide. Esandeni sika Onan umYebusi.
What was it?
Yayintoni na? Oyise bokholo bonke bahamba indlela enye. Bonke bakhonza uThixo omnye. Bonke bama benokuthobeka kukholo kwanje basibona fikela kwindawo enye. kwisixeko esinye. Phaya, apho Abraham wadibana khona, apho uThixo wadibana khona noAbraham, noIsake, wathi kwalapho ke wadibana noDavide kunye noSolomon. Kulapho ke indlu kaThixo, itempile yakhelwa khona, endaweni apho abantu badibana khona noThixo ngokuthobeka kunye nangalukholo, hayi ngamazwi okanye ngezenzo. Kulapho idini elabingelwa khona, apho kwakuthandeka kwangekho kubi kakhulu, apho abantu balungiswa khona ukuze bazalisekise ubizo oluqinisekileyo lwenkosi. UThixo wayekhona phaya, pha wenza isikhumbuzo segama lakhe, wamisela intsikelelo ezaneleyo. Abraham wenza oko sonke simele uba sikwenze, ukutsho ke oko uThixo asiyalela uba sikwenze. Kwaye xa sifunda imigce sentloko, ezona ncinga kwabaseRoma isahluko seshumi nesibini malunga nenceba kunye nokuchwayita ithi uthando malungabi nalwananiso, kuthiyeni okungendawo namathelani kokulungileyo, kwabaseRoma isahluko seshumi nesibini umqolo wethoba. Ludweliso olude olu, iimfuneko ezifunekayo. Akho mntu onokuzalisekisa ngokunokwakhe, akekho mntu onoza nazo, kodwa yonke into siyinikwe nguThixo. Kwaye ndiyathemba ukuba singakuthabatha ngokholo njengoba kubhaliwe. Angathini na uThixo ngaye angasiniki zonke izinto esithe sazinikwa zezethu kuKristu uYesu inkosi yethu? Uthando lukaThixo kunjalo kuculiwe ngalo emaculweni, kwanjeba ndiye ndaphulaphula ingcinga evela kwilizwi leleta kumaHebhere lifike kum, lo uThixo amthandayo uyamohlwaya amqeqesha. Kwaye akukho sifundo esikhulu kutata ngaphezu kokuba asilele ekuqeqesheni. Akukho kusilela okulingana noku, akukho. Ungaxolela yonke enye into kuwe, uxolele nabanye. Ukuba unamathuba okukhanya kunye nobabalo kunye noThixo, kodwa uthando lobuxoki elivumela yonke into ba igqithe, eligqitha yonke into, ingawo yonke into, wayivumela yonke into igqithe, yakuthi ngenye imini ithwale iziqhamo ezibi. Kwaye kuba siyamqonda kakuhle uThixo, kwaye sikholwa ilizwi lakhe ngokuvela entliziyweni, koko ke yena ngokwakhe uthi, lo ndimthandayo ndiyamohlwaya, ndimqeqeshe. Kwaye Paulo siyabhala, uqeqesho lwexesha langoku lubonakala lubuhlungu. Ewe, libuhlungu, liyacaphukisa. Andikaze ndimbone umntu ehleka othe waqeqeshwa kakhulu, akekho. Kodwa kunyanzelekile, umntwana udinga uqeqesho kangokuba edinga ukutya nesiselo. Kwaye uba umnika enye ungamniki enye, ngoko ke ayincedi. Kodwa kuThixo kusoloko kuyiloo meko, akasileli ntweni. UThixo unguyise oyinyaniso, azange waba nendawo ayishiyelayo, akukho nto emgqithayo nje, akuzange kwenzeke ngesaquphe kuye, kodwa kusoloko kungobabalo nangomonde. Kwaye kuthando lwakhe lanaphakade uyasiqeqesha ukuze sikwazi ukulithwala. Kodwa ngako oku siyakhuliswa, sikhuliselwa uba sibe ngabathobekileyo. Umntwana ungaqeqeshwanga akanawuza kwazi kuthobeka nditsho noba uneminyaka engamashumi asibhozo ngoba akayazi bithetha ukuthini kwaye ukuba zange siyazi safumana imida ayinakwenzeka ngokulula nje kodwa ukuba sithe sangabantwana bakathixo abayinyaniso ngoko kumele sivumele inkosi sixelele kwaye side simcele kodwa ngoqinisekileyo uyawukwazi oku kumele akwenze yena ngokwakhe kodwa ngoku akumelanga basale kodwa kumele sithule sithi nkosi nokuba ndiqondi okwakaloku nje kukangaphi nje abantwana sikhe sicinga uba hayi okuya bekungabalulekanga kodwa kodwa kuye kubaluleke kakanani siye sishiyekele apho singaqondanga uthixo yena nguthixo onguyise oyinyaniso esithanda ngothando lwanaphakade olungcwele oluqhagamshelanisayo kwaye yiloo nto esikhulisa ngokwentando yakhe nangelizwi lakhe uthando malungabi naluhananiso kuthiyeni okungendawo namathelani kokulungileyo mayela nothando olulobuzalwane ndithi yenzelelani ububele mayelana nembeko leyo phangalanani kakuhle kakuhle ngoba kubhalwe malunga namaxesha esiphelo ngokuba ukuchasa umthetho kuza kukhulu luya kuphola uthando lwabanintsi kwaye lingaphola kuphela xa omnye etshile omnye kuphela lo ebengaphakathi enokwela ngaphandle siyaqaphela oko isiqhamo esingekho sehlahleni elingekho semthini asinakuwo uba awukhuphayani awunokuqhawulwa uba uthando lukathixo alizange livuthe kube kanye alinakwazi ukuphuma alinakwazi ukuba linyamalane ngoko kumele sikhathalelane kwaye sizikhathalele nathi ukuze sithethe yonke inkuthazo yenkosi ngokubalulekileyo sithi o thixo ibanenceba kuthi usincede ibanobele omnye komnye ngothando lobuzalwane sinokufumana phi oko namhla kumzana uBranham sinomzekelo omkhulu ongenakufaniswa emhlabeni kwaye onganakufunyanwa kusukela ekuqaleni esiphelweni indoda eyayisoloko ikwazi ukucacisa nokuba yayime eqongeni kumele izise ilizwi likathixo okanye nokuba wayethetha ngabantu ngamagama abo athetha kakuhle ngabo kuba nzima kube njani kuye xa mhlawumbi kuthi kube kanye akhalimele indoda yamahlelo amakhulu emva kokuthi kulo ntshumayelo bengingamelanga ukuba ndikwenzile konkoko noxa kwakufanele kodwa intliziyo yakhe yayigcwele luthando igcwele bubungcwele obuqhinayo sonke sithe mhlawumbi safunda kancinci sajonga emva kwimibono sazi ukuba konke okubekiweyo golide kwaye ayikho kwakungalunganga nje konke ngendlela ekuthethwa ngayo okanye exelwa ngayo kwingaphandle kodwa ngokunjalo kwakuthethwa ukuyinyaniso le ndoda yathixo yayisazi ukuba yayikhona imisebenzi njengoba kunjalo kwixesha lika-Abraham izithunywa ezibini ezaye eSodom emva koko uphawu lwenziwa ukuhlasela amaSodom ngobumfama baze bakhuphe uLote intetho nje elula kodwa kuninzi okuphaya kunceda ntoni ulungiselo olukhulu nditsho namalunga namadoda amabini abangosaziwayo ukuba imfamekisa abantu kwaye ngokuba le ntetho inye iyenziwe okanye yayisenziwa ngale ndlela mele ndicinge ngephephandaba ngomcelimngeni wephephandaba phaa eLondon xa ngoko umtshini wesibham sikathixo sasiphayana ngoku wabuza umbuzo uba uziva kanjani ngamakatolika waze wathi ndisondele kubo ngaphezu kwentshukumo yamaprotestanti. Kwaye umbhali wephephandaba wakubhala oku ngokupheleleyo. Umbuzo esinokuzibuza wona ngoku uthi, ingaba indoda yakwaThixo ngokwayo yayinothini? Ngubani wayisondele kuye? Wayengadingi uba athethe nto ngokucacileyo ngokungqalileyo kwabo bapapashi. Wama phambi kuThixo wakhe. Kwaye ngako oko siyabulela kakhulu uba inkosi yayinomlomo lo othi ngawo ikwazi ukuthetha. Sonke siyazi ukuba umzana uBranham yayingengomntu ongenokonakala, kodwa zange kwabakhona umntu ongenokonakala emhlabeni, kodwa ilizwi likaThixo inkosi leyathetha ngaye yayingenokonakala. Kwaye sashiyeka silolo hlobo mva koko ishiyeka ingena kuyo yonke imixholo ukuba sithe sanikwa indumiso ngako konke kwizisekelo zentshumayelo zethu. Kwaye indumiso yamakorati, kwaye umzana uBranham wathetha oku ngoDavide owajongana noThixo, uThixo waze wajongana noDavide apha kule ndumiso yamashumi amahlanu anesithathu. UDavide wayengenanto yokwenza koko konke oku kwindumiso yayikuko nje konke. Emva koko kube nzima uyiguqulela. Ngoko siyacinga uba okum ngaba ndingathetha ndithini ngoDavide? Akukho nto ndinokuyithetha kuyo yonke nje le ndumiso. Kwaye ungayicinga nje ukubila okuhla pha ebunzi. Kwaye sinokuthi kuthi umzana uBranham, wena wayindoda yaThixo, kwakunoba ngcono ukuba wayifunde kuqala lo mqolo kakuhle ukuze wazi uba ngubani obhale indumiso. Kodwa uThixo wakuvumela ukuba kwenzeke ukuze iintanda kweli xesha ziqaphele ukuba akekho umntu ongenakonakala. Kum intshumayelo inento enye ithethayo. UDavide wayenokuthetha into enye ngendlela abenza ngayo. Kukhala kwam nokwakho, ubomi bakho nobam, izidingo zakho nezam, iingxaki zakho nezam, yonke into eyathethwayo nokuba kwakunjani phi nini yathethwa ngomoya oyingcwele. Kodwa isasibonisa ukuba abantu ngabantu, kwaye uThixo angabasebenzisa ngendlela emangalisayo. Oku bekungena ukuze kwenzeke kwezinye ezibini esingezixeliyo ngokunjalo ngamagama, kwabanye ababini esingabaxeli amagama. Nabo bebenokwazi batsho uba kubhalwe ngubani, kodwa uThixo zangathethe ngabo. Uyayibona uba uThixo ngenyaniso wabathatha abo baziziyatha phambi kwehlabathi ukuba iingqondi zimke njengezidenge. Kwaye ilizwi lakhe lithela miselwa ngaphambili ukuze kube yizintsikelo kuthi belusindiso lwethu. Oku akuhluphi mntu noba izinto ziyabhidiseka okanye akho njalo, kodwa yazi ibambi kakhulu xa abanyelisi besiza. Kwaye basoloko bebaninzi ke bona, ndithe ndadibana nabo. Xa kukhona ukuphazama nje kolwimi, kwaye andikwazi ukukhumbula into ngaphezu kwamawaka alikhulu namakhulu aliwaka. Umzana uBranham wathetha ngamawaka asixhenxe abangazange baguqa amadolo abo kubhali ngexesha lika-Eliya. Kwaye ngoku uyabona wathi amakhulu asixhenxe endaweni yokuba athi amawaka asixhenxe amatyeli amaninzi. Kwaye ngokuqinisekileyo ithe yalungiswa le nto kwinguqulelo yesiJamani, ndiyacinga. Kodwa kwintshumayelo yesilungu amakhulu asixhenxe axeliwe kwakhona nakwakhona. Kwaye ndingaxela ntoni? Ngokungqaleyo kwakhona abazalwana ababesithi esi sisityhilelo esivela kuThixo, sisityhilelo esivela kuThixo. Yayikuphela ingamakhulu asixhenxe ingeyingoma wakhe asixhenxe. Kwaye yokuqala owathatha esityhilelo ngokubalulekileyo yayingumhlobo omdala pha kwimpuma yeIndia. Kakuhle kakuhle wakwenza, kwaye wayenalukholo ngako. Wayenabantu abangamakhulu asixhenxe baseIndia malunga namakhulu amathandathu anamashumi amathathu, mhlawumbi amakhulu amathandathu anamashumi amahlanu. Nawo bonke ehlabathini. Kwaye wayenamakhulu asixhenxe, ayinokuthetha ngokungafihlisi oko, wathi jonga apha umprofeti uthe ngamakhulu asixhenxe. Yayintoni ke? Kwakukhona imimoya elahlekisa abantu, kodwa isoloko ilonje ilolo hlobo kude kube yile mini. Nantoni na engavumelani neBhayibhile ayinokwazi uba ivele kuThixo, kodwa wonke umntu sengumntu usakwazi ukwenza impazamo. Wonke umntu uyakwazi uphazama. Andisoze ndilibale xa umzana uBranham wayeqhuba kungekho zibane, esinye isibane esinye sasophukile, wamisa ke ku umntu womthetho. Wathi wambuza uba uvela phi, wathi ndivele eYerusalem. Kwaye khona abazalwane ababanga ukuba ngeepesenti ezilikhulu ukuba kwezi dolophu zimbini. Wayeqhuba evele eTucson nasePhoenix, okanye uPhoenix ukuya eTucson, kwaye iJericho yayiyenye yezizixeko ezipha eYerusalem. Kwaye awunokwazi uba uqhube uphume ude uyofika phayana kulaa kwezamayili. Kwaye babesithini? Yimimoya elahlekisayo, kwaye babezizidenge ngaphezu koko. Ukuba babenobuqhophololo, babelumkile, bebengenakuthetha oko. Wonke umntu onomoya kaThixo uyawukwazi ukuba acalule apho umntu enza khona impazamo yokuthetha kolwimi. Apho uThixo athe wathetha khona uye anike isitshilelo. Ngoku ya iva elizwi, ukuba ungazi uqonde ukuba yintoni na elungileyo eyamkelekileyo nentando kaThixo egqibeleleyo, kumele senze njengoba wenzayo uAbraham, njengabonke amadoda kaThixo enzayo ngokuthobeka kokholo, ukuthobela umyalelo kaThixo, aze ubingelele idini kwisibingelelo sikaThixo. Kwaye kuphela ngoko yonke enye into iyalandela. Emva koko ithi kuba ndithi ngalo ubabalo ndilinikiweyo kuwo wonke umntu ophakathi kwenu, makangazibalele kuthini ungophakamileyo ngendlela kumele acinge ngayo. Nditsho noko nje, akusenzeki ngenyaniso kula maxesha ngoku. Ngubani osenokuzigweba? Kunzima uba ungafumana umntu. Wonke umntu uzibekela ngaphezulu, kwaye akekho umntu onalo ithuba lokuzigweba yena ngokwakhe kakuhle phambi kothixo. Ngaphandle kokuba sibonakala ebukhoneni bukaThixo, emva koko yonke into iyanyamalala. Emva koko siqaphele ukuba singabantu abaludwayinge abanjani, kwaye akukho nto elungileyo nakubani na kuthi. Kwaye kuba bekunjalo, uThixo uthe wakunika oko kunye nam, asizange size nanto ngokwethu. Ukuzingca kokuba umntu aqaphele, kumele sikujonge oko. Emva koko, njengoba uThixo athe wajongana naye wonke umntu, wamnika umlinganiselo wokholo, yanganathi ngokunjalo singaphakathi kwabo abathe balifumana umlinganiselo wokholo oluvela kuThixo. Umlinganiselo apho yonke into engcwele nendawo yayo, apho yonke into engena khona, apho into ekumele ibe khona, ukuze nathi njengoba sithe sacaciswa mganyana nje sikwazi ukuthwala ulungiselelo ebandleni. Nokuba ngumsebenzi wokufundisa, ulungiselelo lwebandla, abalusi, noba ngubani, ukuze wonke umntu enze ulungiselelo lwakhe ngokuthula ekwakhiweni kwebandla lenkosi. Kodwa masinyaniseke, ukuba umntu ebenokuthetha ilizwi lenkuthazo komnye namhla, impendulo ingaphuma ngokukhawuleza okunjani, andinakuthatha ingcebiso evela kuwe. Iyakwazi ukwenzeka loo nto, iyakwazi ukwenzeka. Kodwa kumele sinyaniseke ngokwaneleyo sithi, hliziyo ethandekayo, usucinga ukuba wena ngomzimba wenkosi. Ngoko wonke umntu kumele azi ngokungqalileyo, nabani na ongayamkeliyo umyalelo uma kanye kulowo ungamkeli uqeqesho khona, nabani oma apha babini bame khona Ulapho kanye kulo unganiki mdla kwinyaniso yoba uThixo ngokunjalo ubeke umyalelo ebandleni njengoba kubhaliwe. Sijonge imiphefumulo yenu njengaba ukuthi ngenye imini baphendule kuThixo. Ulungelwano olungcwele lole bandla likaThixo kwaye bonke abangabe bandla bangena kakuhle kolulungelwano olungcwele. Cingamalunga nentshumayelo umzana uBrenham owayishumayelayo enesihloko esithi ulungelelwano lwebandla. Kwaye inzima kanjani imibuzo pha, hayi kuphela imibuzo kodwa nempendulo zazinzima ngokungaphezulu. Kwaye ithi phana kumele senze ntoni na ukuba siqeqeshe abantwana ukuba siqeqeshe abantwana baze abazali basivukele ngokunjalo. Umzana uBrenham uyabakhuthaza uthi le indlu kaThixo kwaye apha sonke kumele sithobele. Kwaye ude athi amadikoni ngamapolisa ebandla ebandleni aye ajonge. Kwaye uyazi ndicinga uba kwiminyaka usukela waya ekhaya kuthe kwabakhona ukuthibiliko kunjalo ukuba izinto zithe zaba zibi kakhulu. KwaThixo uya ukwenza konke oko athe wanecebo ngako ngaphandle kwethu uba kumele singxame. Sifuna ukwenza oku kwenziweyo apha size siqaphele uba umoya kaThixo kwalo moya mnye owahlala phezu kwabo bonke abaprofethi lo uThixo kaSirayeli wamthumayo lo moya mnye uhleli phezu komzana uBrenham kwaye umoya omnye uhleli phezu kwabo bonke abo bakhokelelwa kwelizwi lesiprofetho elamiselwayo kweli xesha ngalo moya oyingcwele mnye. Kodwa kumele bashiyeke beselizwini likaThixo. Ndiyakubhala ngoku kwileta ejikelezayo mhlawumbi kwintlungu yabo bonke abo abenza ubango olukhulu besebenzisa intetho zoba umzana uBrenham xa wathetha eChicago ngela xesha phambi kwaphezu kwabaprofesa bangaphezu kwamakhulu amathathu oogqirha bezemfundo eBhayibhile oobhishophu nabonke udidi labantu olunjalo weva esemoyeni. Esemoyeni kaThixo wava ukuba khona abantu pha ababenikini intloko ababengayiginyi into awayeza kuyithetha. Kwaye wanika umcelimngeni wathatha iBhayibhile wathi ukuba khona umntu ocinga uba akuyonyaniso iba nesibindi thatha iBhayibhile uzomapha eqongeni uma ecaleni kwam. Emva koko wathi ukuba ukwazi ukungqina ukuba kububuxoki ngeBhayibhile ngoko kwethula. Ukuba ubunokubuza bonke abantu namhla abacacisa iindudu abazi zonke iindidi zezinto, ukuba ubunokubabuza bacele babame ngaphambili bathathe iBhayibhile babonise eBhayibhileni into oyithethileyo ibhalwe phi. Abantu kumele baziva besenyanyisa ngokunjani bengayiqapheli ukuba bayishile ilizwi likaThixo eli bacinga ukuba bathe babuyiselwa kulo. Njengoba sithethile ngamatyeli amaninzi kungatho kwexeshana kubonakale ibe ngathi sizizidenge kube ngathi asikwazi ungena eligqatsweni. Hayi, ayiyinto esenzelwe yona leyo, ayiyo into uThixo asimisele yona. UThixo usimisele ukuba sithule xa intsika yomlilo isehla, sime xa inyuka, sihambe xa isiya phambili ukuba sithethe into ayithethileyo. Kwaye kuyo yonke imeko ushiyeka enguThixo welizwi lakhe. Umtyholi angakwazi ukuphumelelisa izinto ezininzi kwaye mhlawumbi asenze sive intlungu kodwa inye into akazuphumelela ekuyenzeni londo ukuba uThixo uyathanda kwaye siyaphila kukuba asisuse elizwini likaThixo. Ilizwi likaThixo libambelele ngokweankile enzulu ngaphakathi kuthi ngokuqinileyo ukuba ayinawukuze ikrazulo isuswe, ngokuba le ankile ifikelela ngaphaya kumdiyadiya kwaye yayintoni engapha komdiyadiya, ingcwele kangcwele. Kwaye ngubani wayethetha kwingcwele kangcwele? Yinkosi uThixo eyayithetha kwingcwele kangcwele. Abantu ababambelele njengeankile ngapha komdiyadiya kwingcwele kangcwele kwityaya yomnqophiso babengavi umntu, bava uThixo. Kwaye loo meko yayishiyeka ingqingqwa ingonaphakade kanaphakade. Singakuvuyela oku nokuba sithi ngekwexeshana sicikidwe, siqeqeshwe noba kuza ntoni nayo, kuba siyijonga ngokwendlela yeBhayibhile. Ngoko ke uThixo unenjongo ezilunge kakhulu ngathi, ngokuba usithathe wasisesikolweni sakhe wasifundisa. Kwaye ngamanye amaxesha ngokunjalo usebenzisa udidi lwezemfundo ezibuhlungu, kodwa kukhona okulunge kakhulu kuzo, nokuba asifuni ukuqaphela kakuhle oko kwixesha lokuqeqeshwa. Ntanda, masivuye simbulele uThixo uba umoya oyingcwele omnye lo wawukho kuba bonke abaprofethi, ngokunjalo wahlala phezu komzana uBranham. Kwaye asinazi iintloni zaloo nto, kodwa kuchase noko siyavuya ngako. Leyo kuqiniseka kwethu oko okwamke ngokungcono kokuba uThixo wabiza indoda enye kuphela uba ibe ngumprofethi kwesi sizukulwane, hayi amabini okanye amathathu kodwa omnye. UThixo wabonakala kuye kwintsiki yomlilo, wamyalela, wamthuma, kwaye wathetha nathi egameni lenkosi. Ilizwi lesiprofetho lithe labekwa phezu kwesiphatho sesibane. Yintoni esiyifunde amatyelo amaninzi malunga noMoses? Ilifu lozuko lehla njengoba wangena emnqubeni. Beza abantu ekungeneni komnyango ukuze bafumane impendulo kaThixo. Ntanda, uThixo uthethile nathi kule mihla, hayi kumhlaba ongaphandle, hayi kwingcwele, kodwa ingene kwingcwele kangcwele, angena kuyo yonke indlela eya kutya yomnqophiso, kwisihlalo senceba apho uThixo azithila khona elizukweni lakhe ebantwini bakhe. Yanga le ankile ingaqina ibambelele njengo yeankile kuThixo ukuba ingenziwa uba ibe wakuwaku nangayiphi na into nangubani na. Baprofethi ababini bathetha kumaJuda, kwaJuda naseYerusalema egameni likaThixo kaSirayeli, omoya wawuphezu kwabo.
Oh,
ndiyakunqwenela oko ngalonke ixesha, kwaye kakhulu xa sisiza apha phambi kwabantu bakaThixo. Oh, uba intambiso kaThixo, intambiso yomoya, impembelelo yomoya, uba uThixo abe nathi ngaloo ndlela yokuba bonke abava ilizwi bangomelezeka uba bakwazi ukumisela, ukuba bakwazi ukwakheka, kuba bakwazi ukubingelela amadini okomoya kuThixo. Nje lo mqolo mnye apha, umqolo wesibini wema baza besuko Zerubhabheli unyana kaShelatiyeli noYeshua unyana kaYotsadaki nabathetheli bakhe ukuba bayakhe indlu kaThixo eYerusalem. Abaprofeti bakaThixo bekubo bencedisana nabo. Ewe, inkxaso eyinyaniso engcono nangaphezu kwemali, nangaphezu kwayo yonke ingqokelelo nakonke okusehlabathini, kodwa inkxaso evela kuThixo ngabo abaprofeti phakathi kwabantu bakaThixo ukuze umyalelo weBhayibheli nemithetho inikwe zange yakhiwe nje kodwa yakhiwa apho uThixo abonakala khona kuAbraham nakuIsaac yakhelwa apho uThixo abonakala kuDavid nakuSolomon yakhelwa apho itempile yayime khona ngokoqobo yonke into icociwe yazemva koko yakhiwa abaprofeti ababini babe phayana nabo bonke abo babehamba beyokusebenza babe nenkxaso epheleleyo yabaprofeti babini bakaThixo okufanayo kuyafana kuhle abaprofeti bakaThixo hayi nje abaprofeti abaprofeti bakaThixo hayi nje umoya wawuhleli phezu kwabo kodwa umoya kaThixo kaSarayeli abantu abaninzi banomoya kodwa thina sifuna umoya kaThixo ukuba uhlale phezu kwethu kwaye into ekumele yenziwe kumele yenziwe ngokomyalelo olungileyo nomyalelo ongcwele ebukumkanini bukaThixo kungenjalo ngenyaniso sakha ngokulambathayo yangu Thixo ngasikelela asincede asenze senze oko sikuvileyo ngokuhlwa nje kwimbeko naseluzukweni loThixo wethu amen bawethu osemazulwini siyakubulela sisonke ngayo le yure yobabalo apho kwakhona besivunyela ukuba sivile izwi lakho apho uthetha nathi ngendlela yobutata othixo sithanda uba sikubulele sikudumise sikunike imbeko kwaye sazi nkosi ukuba izithembiso zakho ziyakushiyeka zilolo hlobo aziyi kuzilazila ngonaphakade kwaye oko siyavuya ngako sinika uzuko ngobabalo lwakho qhubeka ube nathi nkosi sinika ubabalo uba sishiyeke elizwini lakho nokuba siphulaphule kuphela kwinto ekumele uyithethe kuthi yamkela imbeko nodumo nditsho nakule yure yangokuhlwa egameni likaYesu amen
about this early on that only the two tribes were led away and not all 12. Nobody mentions that. But today, many people, especially Armstrong and others, who have taken this as a theme that the 10 tribes were lost somewhere without ever being brought back or identified. Only those who were led away could come back. Those who stayed couldn't come back. They were there. Sometimes things are as clear as day. But the wise and prudent, they get lost. They have the throne of David with Queen Elizabeth in London. I'm serious. It's all there in black and white. Written in black and white by the great Bible teachers of the time. But they get lost in their own thoughts and miss out on what God has done in simplicity. How beautiful it is to serve God in simplicity, to make nothing complicated. We know that Brother Branham was also in great expectation of all the things that were to happen. And the time has now passed, and God will do all that He has purposed to do without us having to rush. We want to do what has been done here and recognize that the Spirit of God, the same Spirit that rested upon all the prophets, that the God of Israel sent, the same Spirit rested upon Brother Branham, and the same Spirit of God rests upon all who are led into this prophetic word that was ordained for this time by the same Holy Spirit. But they must remain in the Word of God. I am writing it now in the circular, perhaps to the sorrow of all those who make so many claims and use quotations, that Brother Branham, when he spoke in Chicago at that time, in front of over 300 spiritual professors, doctors of theology, bishops, and all kinds of things, and he felt in his spirit, in the Spirit of God, he felt that there were people there who shook their heads and who had not swallowed what he had to say. And he gave the challenge. He took the Bible and he said, if anyone thinks it's not right, have the courage, take your Bible, come here on the platform and stand beside me. And then he said, if you can't disprove it with the Bible, then keep quiet. If you were to ask all these people today who interpret the thunders, who know all sorts of things, if you were to ask them to stand in front and take the Bible and show from the Bible what you have said, where is it written? How ridiculous these people must feel. Without realizing it, they have left the Word of God, to which they think they have been brought back. As we have often said, it may temporarily appear that we are fools, that we cannot enter the race. No, that is not what we were made for. That is not what God has destined us for. God has ordained us to be still when the pillar of fire descends, to stand up when it rises, to walk when he goes forward, to say what he has said, and in every case he remains the God of his word. The devil may be able to accomplish many things and perhaps even cause us grief, but one thing he will not succeed in doing if God wills and we live, that he will pull us away from the Word of God. The Word of God is so deeply anchored in us, so firmly, that it can never ever be torn out. Because this anchor reaches behind the veil. And what was behind the veil? The Holy of Holies. And who spoke in the Holy of Holies? The Lord God spoke in the Holy of Holies. People whose anchor reached behind the veil, the Holy of Holies, in the Ark of the Covenant, did not hear a man. They heard God. And the matter remains firm forever and ever. We can be grateful for this, even if we are temporarily tested, chastised, and whatever goes with it. If we look at it from a biblical perspective, then God means terribly well with all of us, because he has taken us into his school and teaches us, and sometimes also uses educational methods that are painful, but they have a lot of good in them, even if we don't quite want to realize it at the time of the chastisement. Beloved, let us rejoice and thank God that the same Spirit that was on all the prophets also rested on Brother Branham, and we are not ashamed of it. On the contrary, we are grateful for it. That is our conviction, mine at least, that God has called only one man to be a prophet in this generation. Not two or three, but just one. God appeared to him in the pillar of fire, commissioned him, sent him, and he spoke to us in the name of the Lord. The prophetic word
has been placed upon the lampstand. What have we often read about Moses? The cloud of glory descended as he entered the tabernacle, and the people came to the entrance to receive God's answer. Beloved, God has spoken to us in these days, not in the outer court, not in the sanctuary. It went all the way into the Holy of Holies. It went all the way to the Ark of the Covenant, to the mercy seat, to where God reveals himself in his glory to his people. May this anchor be so firmly anchored in God that it could not be loosened by anything or anyone. The two prophets spoke to the Jews in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel, whose Spirit was upon them. Oh, I wish that all the time, and especially when we come here before the people of God, oh, that the anointing of God, the anointing of the Spirit, the inspiration of the Spirit, that God could be with us in such a way that all who hear the word could be strengthened, that they could be established, that they could be built up, that they could offer spiritual sacrifices to God. Just this one more verse here, verse 2. Then rose up Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Jeshua, the son of Josedech, and began to build the house of God, which is at Jerusalem. And with them were the two prophets of God, helping them. Yes, a real support, better than all the money, than all the collections, bread for the world, and whatever else there is, but a support from God, by prophets being in the midst of God's people, so that biblical instructions and orders can be given. It was not only built, it was built where God appeared to Abraham and Isaac. It was built where God appeared to David and Solomon. It was built where the temple originally stood. Everything was cleared, and then it was built. The two prophets were there, and all those who went to work had the full support of these two prophets of God. The saying is also beautiful, prophets of God, not just prophets, prophets of God. Not just a spirit rested on them, but the Spirit of the God of Israel. Many people have a spirit, but we want the Spirit of God to rest upon us. And what is to be done must be done with proper instruction and divine instruction in the kingdom of God. Otherwise, we are indeed building in vain. May God bless us, help us, and put into practice what we have heard tonight to the honor and praise of our God. Amen. Heavenly Father, we thank you together for this hour of grace, where we were again allowed to hear your word, where you spoke to us in a fatherly way, O God. We would like to thank you and worship you and offer you honor and know, Lord, that your promises remain. They will not waver forever. And for this we are so grateful and praise your grace. Continue to be with us, Lord. Grant us grace to remain in your word and to listen only
to what you have to say to us. Receive the honor and praise, even in this evening hour. In Jesus' name, amen.